banalo lukeseza abadde muleba ndaba nayo musumulude ah webale kwe